sida lagu sheegay warbixintan ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan daroogada iyo dambiyada sanadkii 2022 oo keliya 1,466 kilogram oo kokaina ayaa lagu qabtay wadamada Mali, Chad, Burkina Faso iyo Niger. Xadigaasi oo aad u badan marka la barbar dhigo celcelis ahaan 13 kilogram oo wadamadaasi lagu qabtay intii u dhaxaysay sanadihii 2013 ilaa 2020. Maandooriyaha kokeynka ayaa daroogada ugu badan ee lagu qabto wadamadaasi. Waxaa kale oo jirta in iyana xashiishka lagu arko dad tahriibinaya amaba iskaga gudbinaya wadamadaasi. Warbixintu waxay sheegtay in dowladda wadanka Senegal ay xaddi sheegtay in ay qabteen 1,773 kilogram oo kokeyna, xadigaasi oo noqonaya kii abid ugu badnaa ee lagu qabto dhulka, laguna qiimeeyey lacag dhan $104 million oo dollar in lagu iibinayay. Dhacdooyinka noocan oo kale ayaa ku soo badanaya wadamadaasi xuduudka wadaaga ee ku yaala galbeedka Afrika. Sanadkii hore ee 2013 bishii Diisembar, ciidamada badda ee Senegal waxay badda gudaheeda ku qabteen 3 tan oo kokeyna. Wadamadaasi ku yaala koonfurta saxaraha Afrika ayaa haatan u muuqda marin cusub oo istaraatiijiya oo loogu talagalay in layskaga safriyo tirada sii kordhaysa ee kokeynta ee laga soo saaro qaaradda Latin America ama koonfurta America loona tahriibinayo wadamada Yurub. Ka ganacsiga daroogada ayaa saameyn xun ku leh nabadgelyada wadamada iyo caafimaadka bulshada labadaba, sida uu sheegay Amado Philip de Andres oo ah wakiilka hay'adda qaramada midoobay ee UNODC ee galbeedka iyo bartamaha Afrika. Warbixintan ayaa lagu sheegay in ka ganacsiga maandooriyuhu uu ila dhaqaale siiyo kooxaha hubaysan ee ku sugan gobolka saxaraha Afrika, halkaasi oo shabakadaha xagjirka ee Islaamiyiintina ay ku sii faafayaan iyagoo gobolladaasi ay la daalaa dhacayaan afgambiyeys xigxigay. Kororka shabakadaha ka ganacsada daroogada ayaa si weyn looga dareemay suuqyada maxalliga ah, waxaanay horseedaan isticmaalka maandooriyaha oo sare u kaca iyo dhaqaalaha bulshada oo meel halisa ku baxa, sida ay sheegtay Lucia Baird oo ah maamulka kormeerka dhaqaalaha sharci darrada ah ee wadamada ku yaala galbeedka Afrika. Ciidamada ilaalada koonfurta galbeed ee dalka Nigeria ayaa Isniintii qabtay shixnad xashiishada iyo kininada kale ee loo yaqaano tramadol iyo opioid oo ah dawooyin loogu talagalay xanuun baabi'inta balse daroog ahaan loo isticmaalo. Badeecooyinkaasi la qabtay ayaa la sheegay in qiimahoodu dhammaa $100,000 sida uu baahiyey telefishinka qaranka ee wadanka Niger. Musuqmaasuq iyo lacagaha la dhaqo ayaa ah kuwa ugu waaweyn ee suurtageliya ka ganacsiga maandooriyaha, waxaana dhowaan la qabtay oo la xiray dad hawshaasi ku lug lahaa. Waxaana la sheegay in qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha bulshada iyo hoggaamiyeyaasha kooxaha hubaysan ay fududeeyaan ka ganacsiga daroogada ee wadamadaasi, sida lagu sheegay warbixinta qaramada midoobay.